yande joni tan mintaji chapantat do en dan galle nyeme studio kalangu habaru je fulfulde kor jagnalle modon hokkobe habaruji ka en woni ko nodda gambatte beydene de sembe e famde be gona noga en joyo be jangina ka do fi ko darto yitugola ke bibe adama be en nana ko dum lati nonni jo en ande do fi ko darto demal ka en du ko nangadi batu gambatte wattande remobe e gollobe dema sembe dundu ko na hadde be gatta kullantareje latide no watte gam beydude mala buutude en pama ko dum wonani yewtal men pinna hande studio kalangu en kalan hala ko darto fawar jondu ko nani nawallaji goddi ko yeba de ko lati torra ka won hono ko nanande nganchi en ko watta dum e noy hani wade ko jagnal le modon sumana amadou janganta habaruji e fulfulde studio kalangu nonni yarno kalnoomi ni be gonana ni hokko baba ruji noga e joyo latibe juude na gallu nyeme kany e der red lady men Niger fu ko ngari potti gam batte wadde hono jande do fi ko darto hono yitugol hakke bibbe adama be kany e seryaji e arrangal dundu ko na kwato ko tawe be ndeni sanna yaade e filla ko darto faande hakke bibbe adama ben enda hono faande fedde ten RJDH ka won fedde hokko be habaruji darninde do fila yitugol hakke bibbe adama be kanyum woni ko wadi odo batu gam batte famtinde hokko be habaruji be hokkude be ko nan sembe e golde mabbe e andinde be ko nan dum wonno hono nafakaaji ko waawi yitede do hakke bibbe adama be Ibrahim Abdou Tikire goto e mabbe nan ko handuke to Adraman
Niger do leydi Niger dun teke ke yi kono wodi ko jetti har ko darta filla darnaade hakke bibbe adama dun du sabi ko do to ame RJDH men kawri gan ceutinaade no wade men gadda balla ame ko watta ko koobe habaru anne mu ben beede har ko darta filla o hegiide ame ko koobe habaru wombe do nyamay e de redu leydi fu no kaani gadani ekkintinoje beede anne ma do saru suuji e la bikite daranide hakke bibbe adama gonga kokobe habaru no tawra anne do dewtere hawju lamu leedi e talki tawadi chaka leede e leede amma no hani be tefa e beedo kade ko watta be bawa gadi golle den no hani
fa anne har filla ko narto habaruji ni en andi honno wodi du kono lawol bata kiol lamu jojinaangol dubina e sappo e jenay ko narto gacceji ko way wade do filla ko narto internet noni dun du kono hunno ko lati chadal no wodi e majju sanne sabo dum billa hokko be habaruji ngada golle mu en na kala ko jidi yerno saidu jibril goto hokko be habaruji mo leydi niger holliri o wi hono tigge tawade e gol lawol lamu hadan himbe halde ko yidi hunno du ko lati torra himbe sanne kanjo hal nafisa adamu sirfo
la loi sur la cybercrime
la wala mu jojinaangol do gacceji ko watte do réseau ji hana nyodude lawol do yolbinande nimbe kala ko yidi goldon lawol du watti haalobe e hokkobe habaruji hewbe der kasu dum don duno basi mawdo gan leddi Niger hebi yaadu yeso har to yolbinangol hokkobe habaruji der dubi sappo jabbiide dim hokkobe habaruji to nange hala mudum na yennoje e halde fewre Oran andi dungol lawol ingol wodi gonga maggol gam Alla e renugol hokkobe habaruji amma idum tidi sabe nangol tawado der mun do denne idum hani pelle darani do fi hokkobe habaruji golla do mun gol lawol jewtine
pour cette loi
nanni kawjide sariaji hon tandan gure kanko du konani o hali wiide ke sariago wadam to makkano kanko o wawta sar deka dun du kaw wonodo filla ko darto hono conseiller be tawabe der gallure gure latibe du konani prefet on hanno tabe jojjinino sawara mabbe o faabe ngatta hore mabbe ko heba ka wadede ne warde joni yerno studio kalangu suba ko hebir kabaru on enda e do micintingol ni hono gure gallure mun kam woni ko mairie mun himbe mun ngatta ka bakuta conseiller be ngondo enda gure wona region mo zender dun du konna be bi ila talata mittido hanna tay dum wadama de ko dum wadaka dun du konna ni hono sawirte wombe ton subabbe be bi hono prefet gure on e hore mum kanyum won ko sali gattongol wade fa wakati o jabbi ciagal mum kambe ben be jari halaka yeso kambe du konna ni hono cardo on enda nanni fa warje ne le habaruji o tawa do enda ni studio kalangu e do filla ko darto hono dowtanade laabi hono faande ndenago sukaabe kanyo hakkeji mudun en le département mo djunjo région mo dosso kulle kewde hono ngadaama don enda dun du kondani e do fi on endan gam batte himbe do tuno dum nenno ne ka directeur kawjide filla ko ndarto korento rewbe e sukabe o wi kulle no latide no heddi sanne ko hante wadama do mudum dun du konda o wi har filla ko ndarto jande e har filla ko ndarto kulantere keddide Maman Sani Mahamadou kanyo docteur Kawjide filla ko ndarto ko rento sukabe kanyo ko yitta kanyo en département mo ton endan jonju nan ko halni fatal alu
ay jonju la première de chose
do der jonju kungel arana ngel nido lasibito kawoni ayan sukalo nde ko duudi dolabi e sonnugol are no wodi katen rafi dawtanade labi yitugol hakkeji sukabe tawado harto koltinol mabbe don e nyaminol mabbe no wodi fahande dewlungo sukabe illu yanay tawado to nimbe ngiata tukale der seni yottake duubi sappo e tati ma sappo e nay kono college fu dewgal ni handinte ndeni sarobe be anda hakkeji sukabe be to kambe latoto hore rafi dawtanade labi yitugal hakkeji sukabe miden golida e sarusi kawjido filla jande police ji kambe gendarmerie gamne wodi iri dogidol e sukabe tawado miden golida e nimbe der lawol tindingol tama tindingol gol no wayi waylude iri hunde
cette façon là
nanni far jondu konani e der region mo tilaberi ko watto himbe ujunaay sappo didon kay won ko dilloy nokkuje mudun en dun ko la commune mo anzuru fa hande region goto onon illunoga go lewru me gam batte warde hono tefa to jotto e der leydi enda der gallure tilaberi kany e takki mudun dun ko wi ama na wada horebe galleji ujune kem yego noni ko hawji himbe ben enda yorno o tia kany wonno fedde hawrtunde fille ko ndarto hono mballitobe himbe hali atalata jabbido o e do micintingol ni be do himbe dilobe leydi anzuru be dilla wena alle kipitande ko na wada e tonyangeji e torray ko be gonno be je der galluji mabbe to enda na be der gure mabbe to enda dun sabbe dilloy dun du sappo e nay wara sappo je leur me dubna e noga e go won ko dun wadi hew mabbe du konna warena jippini ton enda der gallure tilaberi kanyo le canton honto ite sakwara e gure mudun kewde gam batte be kebatobe jodi gomnati leydi hono arreke watni be fawar jondu konda ni hono mballaga do ko yawi yawi himbe be du konna koti gure mu en wakati mo kalte o enda nanni fawade jondu konda har filla ko ndarto hono batu goddo du wadama dun du kam wonno do fi yewude hono noy watta ko tawe remobe kay du konna wattanama sembe demal mudun en demal gal du konna lato gollobe filla al bacce pompetere kanyo e faware jondu konna ni kulantereje godde hono jonka ni aka kulantereje godde noni dun du konna huno ko lati be gadi batu majjum gam batte ala be kokka ben do sembe sane dun du kam wonno himbe agadez tawa la beri doso kay won ko hebi ndedo jande e tendidi endan al mustafa yakuba goto gollobe sarwisi demal to nan doso nan ko halni bandi mi mbietedo ausi adrahman
matsalen da muke da su
sadarma mu min godi woni harto nyamde awa tirdino amma no wodi du gattol safare ko wawaka kewal mun fu no remobe non wattirobe ni ni safare ko wana gomnanti hokki be dunde no safareji di anda ka futo juwi ko be codirta ni ni e wattude hande no safareji ko kadi lawol non wattede awa tirdi dun sabi ko min tokkiti tindinde remobe heba be gollida e safare de gomnanti waddani be dum wadam be pama safareji lobbi kandi wattanede awa tirdi e ko hobbe ko bonnata awa tirdi safare nde hani wattanede awa tirdi ndiye hani wattanede safareji goddi
mu kenan muna ta dokan foron wannan
nanni ono député be hemre enoga enjena ka en yardi do député be hemre enoga enjena tawabe le sud sawar hankende enda tiagal halugol horje gouvernement leydi men Niger labi dibe didi gambatte hono goldo dubi joy garoji dum waddini ko faware joni kandani Oumoudou Mahamadou horje gouvernement tiagal ko tubaki wadi o wi wakati halaka wari tawi tiadale kewde leydi men Niger o halidu kandani fahande kulantaje kewdo majum nani yewtande o wadi fahande ton endan hokkobe habaruji be dande sahel kanyon ko min koji min gatti do
La présentation de la déclaration de politique générale
Wara andina député be himbe leydi dangare mawde e do mu e gomnati tugoto wada sigilaji golle yaadu yeso leydi wari foto didi e lawol gol wakati mo leydi meden tawra sadorna misali rafike jaran hakkilo fukkingo sador maji di nyaw coronavirus hauti dade e labi cingadi gan durwididde nyawgu gaddani himbe leydi dundu wari kaden foto didi e durwididde sador maji di wonjitagol bakaje gonno gaddani ardana himɓe leydi Niger. Nder dangare jeɗɗi ɗe domum gomnati tugoto waɗa sigilaji golle yahdu yeeso leydi no tawa filla ko himɓe keɗi e ardiɗo leydi o kam fuu e gomnati mum. Ndenne nder duuɓi joyi garoji ɗi nder majji min durwan ko wiya nder majji fuu tawe tabat gollama.
C'est à leur traduction dans les faits que nous allons nous atteler.
Laamu leydi Niger aadake e dow fii ko darto fina tawa joƴƴinde cuuɗi taariki e le kelo région ji leydi men Niger fuu. Toon enndan dow so suudu taariki ndu enndan ni dow mballaga Luxembourg leydi ndi enna kam waddani leydi men Niger mballa koɓe keɓe joƴƴina suudu ndu enna suudu taariki dow sodu kono ƴettina tan fii taariki ko tawa nder région mo dow so yerno Issoufou Boubacar docteur kawjuɗo suudu ndu enna haalneri nana Hadija Hassan bandimita dow so.
Le musée régional de Dosso.
Baade kulle mobol tariki région Dosso do enda hitane duubi ujunar e keme jenay e lasoji na e sappo e jeddi wada amma wakkam kulle tariki funon tawaka der mayre na ko dum wuji are e kulle tariki gom dum wadi ga himbe gara dara. Baade mobol tariki musée Boubou Hamma mo nyame min bujjake ton lamorde Dosso kandu walliri kulle tariki gon kebu handen ko gollobe golle jungu no kebo der cekantarare amin de waddi komin gadi anniya moƴƴinde kulle taariki gom ɗe nange e sollare puɗɗi bonnude no tawa tubaliji kaddule looɗe e himɓe denno keɓaɗe ɗo nder région. Ko hiɗani woni yaade yeeso kulle taariki ɗe enɗen keɓo yimɓe gara daara anda taariki région o sukaɓe ummatore kan en du gara tefa ɓeydude andal mumen faama to ɓiwi
d'où il vient.
Har filla yewtere men pinna hande en kala haala cellal ɗum ɗo dartina filla gancu kañum e nefu ko watto e ɓiɓɓe adamaɓe kandu konɗa hono noyi wonno ɗum woni ene waɗira ɗum waddi ko fane docteur Hamidou Tahirou latiɗo gollowo mawɗo do fii hono andal ngal ɗon loctorore wiyetede hôpital Boubacar Diallo ɗo enna gallu ñame o yewtani ɗum bandiraɓe meɗen gam batte pamtinen fa woɗa Moukhtar Hamadou hooƴi haala makko waddi nani ko o wi dow majjum min pirte fulfulde.
L'allergie, il faut retenir que c'est
nanchu wangat e neddo une non ko bandu neddo watta gam hollude ko no tawa der safareji e ko nandi titta kulle gom e iyan neddo woni no durwida gam to kulle de enden jodo der majjam kulle dendu de gonga kana ko nyawna bandu non amma gam de jeyaka iyan neddo sey bandu neddo durwida e majje tefa jalaade de
allergène
noy nanchu gu wangirta e neddo
nanchu gu enden ni fero dirano gam igu wanga der kufe waddana neddo sadornam ir sukku duruma ngancu gudu no wanga e gur neddo hanadu jadde safareji tan banyonduji gom de neddo nyami dum en no ngancha neddo ko wode gom de dilli he neddo na ngati neddo no yofana neddo ngancu neddo no ngancu bandum no budina to irni he bandum fu no alama non no ngancu wangirta e neddo
de l'allergie
pewol guleki na sollare no baye jofi ngancha e neddo
to ko himbe kani andude kan woni der kulle jofoje ngancu e neddo godde corona non godde nokku e wakkati godi de neddo wari der nokkure den na tawa der wakkati majje to de neddo wala wawade ko hisina dum ngancu nangan dum gada nyawuji berde nyawuji sere e sida filla ngancu no limte der nyawuji burdi sulude himbe ganno mile ko yaade hitane duubi ujunaji didi e woygu feccer himbe duniyaru fu no tawrete ko yofa ngancu e mabbe leede tuba kobe kan en kay feccere mu en fu handen no tawra ko yofa ngancu e mu en denne do du afrique himbe no kani kakkilo no wado dum wara e leede afrique du
pandemie
no wodi no himbe tokkira
la prevention
labi hisinde himbe ngancu kanni woni arande fu himbe durwa labal tawe wakkati fu der tobe buri to ko wode e ko nandi titte tawe der cuudi mu gan ko wode de enden no godi ko jofa ngancu de on giidu fa handen ko wore wore der suudu modon to tabbintine ko buri ujunere majje no tawa der cuudi modon gan ko wode no jawiri rima banye sanne der burna mu
cours de sa vie.
Et donc nous on ko habrime fulfultili hande seni bi assalamu alaikum mbalen ta jamwali.